nkosiya awuthi unyakaza kancane makhelwane uma ngabe hlezi ukuthi uhlaleleni phansi uthi ukuthi ngonyawo kancane
What's up, Peggy?